lelo na vie Walingala. Lola Kalamerika.
Woodrow Washington DC.
Evi isango na e lubili eye tu petami maboko na zila ya masini na mwanambuka Lionel Gaima na Santos. Poko ilamu pobuli bulamu na banso na nina kanabiso li nene liya sango na lokota la Lingala utu studio 17 awa na Washington DC dola kala Amerika. Na sango ya moki gale loto kolobila. Salomon Kalonda moyi opposition pe mo pesituli ya Moïse Katumbi ya bimisami pona mo ntango na boloko bonene se parka makala pona kopesa mali sungi pona bokolongono bwa nzoto bwa ye ezali malamu te. Na ituka ya Nord Kivu ba suda bas batu basatu ba bomisi ba bomami lelu na bopasuki bwa ba bomba bayi M23 ba fundami kubwaka na mubambiro na bitumba biye bizungili makasi kasi na batumbuki baye na ba wazalindu pima mpinga maikolo Kongo Demokratiki na teritwari ya Masisi.
O tozo vina eza ba bomu o ekwei na mubambiro ebumi batu misatu fande tozo kondane fermema ba bomu ya M23 ekwa kina mboka mba Bambiro, ebumi batu wana, ebrema bakfim nyosu wana, sengeli ele kaka mdengu wana te.
Bakonji ba ituka ba Sud Kivu ba pesi punusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye bazali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi. Bilenge bango ba bengami ba jekamine pe bazali kopesa somo na engumba gemene. Moko na bana ba ikolo Kongo Demokratiki oyo asalaka ba filme pe ya komaka yango elenge mwasi na kombo ya Felicia Peur mpasi akoti na mabongisi manene ikilaka ba filme na molongo mabenga maka Hollywood maibazalaka awa na États-Unis ya Amerika. Felicia Peur mpasi nde tokuyamba na ninaka na biso lokole ya lelo na ba studio na biso ya lolaka la Amerika viwa Lingala. Ma kambo ba emanso toko kende na bulai nango na mwantango kasi yango topesa bino sango na bokuse. Toko banda sango na biso awa na États-Unis epai bakonzi ba engumba ya Baltimore bazali komilingile lelo kobimisa na mai nzoto ya bato motoba baye bakanisami ete bakufi na bokwisami ya bagbato pont Francis Scott ki eye masuwa matuta ki lobiloleki na eta ya Maryland. Bato bango motoba bazalaki kobamba mabulu na nzela enene likolo ya bagba tango likama lisa la makipe bazali komona na tekino sika bolikiluki na eliki ya kokuta bango na bomoi botelemisa maki lubi na mpokwa sima na ngonga ya zumi na motoba ya botindi batu kati na mai ya malili makasi ya pasteko. Na Congo Brazzaville mokelimibeko moko ya ekolo eme Idiever Mwangi mokambi ya Lingomba Club Perspective et Realité CPR uyu azalaka pene na baye bazali na bokonzi akangami pona asusula kimbu la matari na misalami ya bokengi na masolo maye mabimisa maki na ba rezo sosyo elubi bayinzi nganzinga na ye na maluba maye mabimisa mi eme Idiever Mwangi azali kopamela bopengwisi misolo ya leta mpe lolenge mini ministre yante pe ya mambi ya bokengi ya zali kukoka kosukisa yango te boko na baye bazali kolandela bokangami bwango alobi na AFP ete moyi politiki akangami te kasi ya simbami na ndako ya misala ya bokengi CID to pe DGST ya kala uta mokolo mwatuku mibale na misato ya sanza e ya misato ba bakisi ete bolikiluki bosalamaki na ndako na ye pe akomemama na na liboso ya bazuzi mposo moye moko na baye Assemblée nationale ya Congo Brazzaville lubi iti ndako ya bokeli mibeko ezali kotala ndenge nini kulongola bobateli boye topi ba immunité na ye pona asambisama bayimbo la matari nanu bapesi makanisi mabangoti kinosika. Na ekolo Congo Démocratique moyo opposition pe mo pesitoli ya Moïse Katumbi Salomon Kalunda a bimisami pona mo ntango na boloko bonene seper kamakala musambeli wa Salomon Kalunda maître Laurent Onyemba alobi iti zali ponzutu ya moyo opposition ezali bokolongo no malamute auditora ya Mampinga itindaki ninganga zumi na yubwa mingi mingi bayi clinique ya université ya Kinshasa pe ya l'hôpital mama yemo ya kala Baye, ba tatuli iti bukulungono bwa Salomon Kalunda bo singi iti minganga bapese ili salisili ya makasi Salomon Kalunda akangama kio mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu ya 2023 na libanda ya mpepo ya njili pe ya sambisa maki na kufundama po na kuyukana na banguna ba ikolo kasi alunga kima po na mima bakelimi beku na mbumuleki mpe e bonga na ye ya Assemblée nationale ni mamaki na bani ngana bayi koleka bato basato bakufi pe mingi basusu bazuki na babomba M23 efunda miko bwaka nzinga nzinga na Sake na ituka ya Nord Kivu na ikolo Congo Démocratique na Bitumba na Mampinga na ma RDC epi na babundi bawazalindo e Bitumba bizungeli makasi sima na bopesami botelemisami mwa moke. Misalami ya sembu mia ekolo France amizali kukuba kulandela Agata Abirimana mwasi ya nkondo mokonzi ya Rwanda Juvenil Abirimana ya kala uyu abomamaki na 1994 yambu na genocide bulandeli bwango buzali po na musala mulungani ya mukambi ya kala ya Rwanda fundami kusala na bubu mami na ekolo iyi majestra moko uyu utaki France na sanza eye alubi asalaki mibembo na Rwanda pe alaki ete misalami ya sembo ya France mibosanite maye masalaki na mboka yango ekolo Rwanda ezali komilingili kukanisa mibu tukumisatu ya genocide na mboka eye. Bandanga mayele ba uyenu ba ye ba lobi ete maye mazali kuleka na Gaza ba mazali genocide tubu bumi bonene ba pesi sango ete ba tubayike ba zali kotinde la bango maloba ya kukebisa bango sango yango epesa mi na mukanda rapporteur spécial ya uyenu na etando ya Gaza ya Palestine a oui kunzama Francesca Albanese abimisi Israel e pekisaki ye kukota na mabile mayango si manaye kuloba iti bakonzi ba Israel bazali kuwangana lulenge ya boini ya bayuda na bitumba Hamas esalaki omokolo mwa sambo ya sanza ya zomi muleki bikulu ebele bizali kopesa ye maboko. Uzali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC na vio walingala na elobili ege edi sango. Na etuka ya Nord Kivu na ikolo Congo Démocratique bato basatu ba bomami lelo na bopasuki bwa ba bomba bayi M23 bafundami kubwaka na mboka Mubambiro na Bitumba biye bizungili kati na bango na bawazalindu na territoire ya Masisi bolayi bwasango bwango na Fiston Isemwami.
Batombo kiba 23 bafunami lisusu lelo kubwaka babambu mingi na Sake na bisika bibingami Mubambiro ntangu bazaliki kondongwana na bawazalendo baimboka baye bazaliko sunga mapingama ekolo Congo Démocratique na Bitumba bina Bondo mwani bona, bosale machi na ntongo ya mkulu mwamisa tumalelo, nzinga nzinga na mboka sake o territoire Masisi. Mokambi ya société civile la John Banyene, oyo apesa ibiso sangwena, apamele likambolie, lizali ko bakisa mpasi ya bayimbo kampe, asingi na mbula matari ekolo, kosala manso na tina kusuki sabitumba bina, teoka John Banyene.
Ko bandela 3h du matin alelo nde, ba frotuma e bandaki lisusu na les environs ya sake, entre Bazalendo na M23. Na 3 axes wana donc sake Minova bafutuma ibandaki na mboka Kamve za na 3 kilometre na mboka sake eza M23 eza wazalendo batunyoso bazaka na position na bango na ba axes mosusu wana Masisi sake Masisi na mboka Lutobogo ba 2 kilometre na mboka sake place nyoso wana donc M23 tikala kina ba poste na ba position na e otozo ina eza ba bomb o ekwei na mubambiro ebumi batumi 3 pande tozo ndane fermement ba bombe ya M23 ekwa ki na mboka mbambiro ebumi batwana e vraiment ba crime nyoso wana tengeli ele kaka ndengo wana tepo communique communauté internationale na ba crime de guerre ezo salema ezo sala ta ilo ko mon côté pour ami le gouvernement ezo sala kaka ba défensif au lieu e sala ba offensif ba ndeko na bisho ba sibale mbile bakati ya bakande déplacé gouvernement e sala tupo bitumboyo e sila ba compatriotes na bisho bazonga ta na bango
Celeste Misingi mon Manuel Mamambi politiki na bon somi awa nengumba goma abengi bakonzi ba mapinga kolanda batumbiki ba 23 bisika binso bazali kubata mampe kobenga na bango libela na komona lolenge mapinga mainkolo mazali na lisungi ya bawazalendo mpe liboki le mapinga masadeka mai makoma kina ituka North Kivu na sande ya zomi na mibale ya mobumu leki mpona kaka kosilisa batumbiki bana ba 23 tozoki mpe makanisi ma Celeste Misingi toyo kaye
coup de chapeau une fois de plus na bandeko bazalendo ba FARDC na ba oyo bauti bamboka bisika na bisika pona koya kosunga République démocratique du Congo kozongisa kimia na mabele naza kosenga kaka na mokonzi ya mboka ete makasi na ye na nzela ya diplomatie makasi na ye na nzela ya politique nde ekozongisa totalement kimia na mboka oyo ya République démocratique du Congo parce que finalement na niveau ya front tozo constater statu quo en principe il fallait toze la kaka défensivité il fallait tokende en attaque to récupérer ba territoire oyo monguna asili kozwa kasi statiko wana ezotinda ngai na pesa point de vue nanga na kanisi ete esengeli mokonzi ya mboka multiplier ba effort sur le plan diplomatique et politique pona kozongisa kimia na territoire na biso na ya République démocratique du Congo pona kopesa kimia na bandeko oyo baza konyokwa manakati ya ba centre de déplacé
société civile et tout canor qui vous ezali ko sosola te tina nini batomboki ba 23 bazali ko koba na bitumba atako mapinga mingi maye mazali na bibundeli mazali ko kokate ko sukisa bitumba bie be batomboki ba 23 bitumba bie bizali ko sala te bato mingi babu mama mpe basusu bazali ko bika na lolenge mabe mingi koleka bisika bakimela na ngumba goma mpe bisika bisusu wita ngumba goma fisto isemami Pono laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston, ise mwami. Bakonzi ba etuka ya sudu bangi ba pesi punusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye ba zali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi na etuka eye. Bilenge bango ba bengami jekamin pe bazali kotia somo na engoma mokonzi ya sud kivu. Tola sudu bangi, tola ndabongo sango yango na franka biliwe uto gemena.
Ezali bongo bilenge mibali baye balimpesa kombo Jekamin baye bazali kozangisa baimboka omikolomi yekinya ogemena engumba mokonzi ya etuka ya Sulubangi komanda ya bapolusu major bawelenga nde azwi mukumba ya kokanga mpe kosukisa ekila ebe ena komanda bawe lenga alimboli matomba ya musala emopesa meli na vewa lingala
zarante parce que Tout ça continue, malgré tout ça, on doit moyen, mais tout continue, kaka. Parce que ça, mon salaire est au poni. On a continué à Kimia, Kat Nabato, tout continue, kaka, au Kanga. Bah, on va dire qu'on est au Kate, tout au Kanga, tout le monde, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, t'as la bâtisse, tout ça, on va dire. Mais, bah, d'accord, au Kanga, ma semaine passée, tout ça, qui dans la nouvelle cité, tout Kanga qui. Et même, mais que vous êtes policier, je vous dis, parce que vous êtes policier, il y a une arme oh police a ça là le boucani tout ça ainsi de suite mais non tu vas bouki en gros je pense que tu kanaki bazar na bazar na parquet et c'est matin aussi tu kangi on sous bazar qui est belé mais parce que police a donné moyen tu as vu quatre personnes on sous va kimi tout ça ainsi de suite et tu kangi na bangi tu saisir
Major Bawilinga asenki na bafandi ya Engumba Kemena ku bimisa na polele batu banson bazali kutia mburu o Engumba tolanda lisusu Captain Bawilinga
na kaisi ke soko mwana kumi na nivuwa na ingwa iti a rater les éducations ya parent et chaque parent na kaisi ke sutru soko si sa enfant se son zaba o bazali mburu na se ya zomi na mwambi tuzo na tribunal de tout enfant ezali. Vous constatez, au Kangie, au Kenaïe, au présenté pour le juge d'enfant, ça me sait, dans un niveau de la commune, Paul Anga, il a raté déjà l'éducation à leurs parents. Alors, ce qu'on a un souci à moi, nous avons été, à quoi on a été rééduqué, pour être un peu normal. Ils ont un avantage, pour être un amour, on a été, on a été, mais ça ne sert à rien. Alors, mais moi, je suis un petit peu, je
Boko na bilenge bamipesi na komela jamba minomie mizali koba languisa pe masanga mpona yango bafandi ya Engumba Kemena basengi mpe ete ba pharmacie biye bizali koteka minon mina mikangama toyoka bafandi ya Kemena
Matundu mingi Franka Biliwe. Sika ekomi tango yelinaka na biso lokole. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lokole ya lelo tozali na esengo ya koyamba mwana mboka ya ekolo Congo Democratique
Felicia Pearl Watondwa Mpasi
azali moko na bayi basalaka bililingi ba film kasi azwi bakwa kokota na otobengaka Hollywood ezali ndako ya monene ya ba film awa na États-Unis azali lenge tosola naye mwa moke mbote mwana mboka
mbote sango nini
malamu penza tozane esengo ya koyambayo Banano kwa yusebiso, kumbunu nani?
Felicia Pearl Watondwa Mpasi.
Tu yambiyo awa, tu yuki likambo moko ete siko yukoti na Hollywood. Siko yu, yusebiso, ubandyo salaba film, koti kuna ndenge nina?
Since I was a young girl, I wanted to be an actress, and I watched a lot of TV and a lot of movies.
Nazai na ulingo ya cinema, ibanda banda bomoana, na banda ikotala ba film, na banda ikotala ba television, ba serie na television. Alapre na yekole yango na klasi, tao na yekole yango na klasi, na kena universite na salipe yango, na yekole kaka ba film wana, si manango na zumu sala na Leroy Lyon, o isala kaba tour ya Etats-Unis na Canada. sima wana nde na kote na Broadway kwa sala kaka Leroy Lyon apresa nde na kepo sala konkour ya kote na film
and then
color,
from there I was able to join an audition for The Color Purple.
Donc tu es aussi actrice ou comédienne in kati ya Hollywood.
I'm both. I'm an actress, a writer and a comedian in Hollywood.
Naza nyuso naza actrice, naza pe écrivain, naza pe comédienne na Hollywood.
Et kuma ki ndenge ni semble que toyoki okutana ki na mpanzi sango ebana iyo apesio maboko tout ça Oprah ou quoi. Yebisa biso moko na.
Oprah was a producer on The Color Purple. So when I was auditioning, she
Oprah ajalaki producteur na film The Color Purple. Yeye mtangaza kinga na musala tangu na sala ki concours pa na yende ya ndema kinga na kota na filme ne na jua na filme wana tangu na zako yeye kola pitangu tangu sala cinema azala ki koya kotala ngai na set kotala nga panake bazo filme ngai pe azako encourage ngai aza mutumo ko malamu
watch our work and give us feedback and advice and she's one of the nicest people you'll ever meet.
Ozolobela King Lion is a piece of theater is a tozolobela movie to pay filme busala ki
the musical on stage. I did the Lion King musical on stage.
Na sala ki Le Roi Lion is a musical, donc théâtre musical. Na sala ki ango na kata théâtre na stage. Ezali na film te me na kata théâtre.
Voilà. Oso sali nini, a part spectacle wana, eza la comédie musicale, na a part yango, oso sali nini, obeti na ba na film nini to nini.
I did theater when I was in high school and a little bit in college, but The Lion King is the biggest thing I've done, and now bigger than that is now The Color Purple.
Na sala ki spectacle, donc to be ngo awa théâtre, na sala ki spectacle, tangu na sala ki mwana class, banda na CEO na ngai, ti na école secondaire, na sala ki théâtre, na université pe na sala ki théâtre, me ilu kwa munene pinda na sala nde yangoyo, na sala ki de Roi Lion, na basa de spectacle ya Broadway ya munene ya New York, ya presande na sali film The Color Purple.
Ubi okumaka, yepo okumaka ba, uza okumaka ba script na ba nini, nini no so komi, e komi na nivou niske, basi ba bimisa ngolo kola film to uza na nivou nini.
I write for TV, I wrote for a show.
Na koma ki serie ya television o ba benga ka Grease, les femmes en rose, Grease, le na koma ki ango, na koma ka pe ba film nanga moko ba histoire nanga moko na kuteka ngo ba kosala film ba producteur après
ho nanga moko na kufanya pe kuna my own show that I wrote that I'm going to be the star in.
Ubi osana emission ah you told you have a show
ndee na kosala ndee na kuteka ba makamu nanga nazo koma po basala ngo emission po basala ngo show basala ngo emission na television
eza emission ya nini eza.
I have a couple of shows. The one I want to star in is about me during The Lion King, but I'm writing a show about my family and what it's like to be Congolese in America.
Nazoko ma show mi bale yaliboso ba ndengene ni experience nanga na theatre na spectacle de Le Roi Lion. Yami bale nazoko ma histoire ya famille nangai ndengene ni kozala Congolais awa na kati États-Unis.
C'est comme exact tu benga ka autobiography. Will be that.
Yes, yes.
So it's going to be played as a play or as a movie. Est-ce que il va être mal ou quoi beaucoup hein as a book autopé gozala film ba osala toni.
It'll be like a reality TV show. But written by me, so almost a fake reality TV show about my family.
It was on a local basiri basala kaya ba television.
Télé-réalité
quoi, mais l'histoire vraie, mais it was on a famille na biso.
Moi mon kepoto silisa experience ni nous anango yuza tout na nano obutama awa tout ta Congo le kolozoba histoire na yo outa awa obutama awa to yebisa biso na mo Italy.
Are you born here or you came from Congo?
I was born in Silver Spring, Maryland in the United States, but my family is from Banzangungu in Democratic Republic.
Na botama awa na Amerika na Silver Spring, Maryland province ya Maryland. mifamini nanga egota na mbanzangongo na, na Republic Democratic de Congo.
Experience na yue za nini? Ayo uti na baboti, ba parano baza ya Congo Democratic na mbanzangongo, okuma TV siko kumi, na ba Hollywood, na ba expect ba yambiyo, bandimiyo, to ezala bostaklete uko komuni koko kende musika, to nini?
Yes, I'm accepted because I say that I have to be accepted and I work hard and I think I'm going to represent people that come from places like where, like my family being from Banzangungu, to represent our culture. And my parents, what they taught me was to work very hard, to be the best that we can be, and to dream big dreams, to always give back the sacrifice that was given for us.
Oui, j'ai dit que je vais accepter. Il faut accepter. Il faut bien demander dans le milieu où il y a des acteurs aux États-Unis. Parce que je travaille avec Mingi, je travaille avec Moussala Makasi, je parle avec Lobananga. Il faut travailler Mingi, il faut travailler avec Moussala comme il faut. Ndi yangu na bako accepte ngai. Il faut donc na represente bato ya mboka na ngai, bato ya Congo, fona represente awa baye babiso pe.
Elias ni okay. Pa kesa lizalite to yebi watu bota ma uza americain mais uza quand même congolais. Ah, est-ce que bandimi uzo kota facilement? Can you integrate yourself easily everywhere and how does it work?
Yeah, there's the difficulty I think is within society and me. I sometimes did not feel Congolese enough, I did not feel American enough, I did not feel black enough, and then I just decided to be myself and represent all parts of my life, whether it's being Congolese, being American, being a black American, and I think I'm someone who is going to stand to hopefully unite all of us together, because when we come together, we're more powerful.
Dans la société, parfois je me sentais, je n'étais pas trop congolaise, j'étais pas vraiment congolaise, j'étais pas vraiment américaine, j'étais pas vraiment un noir américain. Mais moi, je dois réunir tout ça, toutes ces personnalités-là, parce qu'ensemble, quand nous travaillons, nous allons aller loin.
Nous sentons que vous êtes inspiré dans ma Kamboli Kana Congo. Vous sentez que vous êtes inspiré dans le Congo. Est-ce que vous êtes au Kendakuna, tout pour vous aider à faire quelque chose pour le Congo, même chose?
I went 3 years ago to Congo and it was a beautiful experience to be in my homeland. I definitely want to go back and I want to help and I want to do what I can. And what I can do now is keep representing this other side of our culture. People always think Africa is so bad, it's poor, it's this, but there's so much richness there and I want people, especially here in the United States, to see that people that come from that area are special and they are bright and they are talented and they are smart. So we should be empowering those people so they can, you know, live their best dreams and give back to their people.
Nazaliawa na lingi Congo na lingi ko nazali ko represente Congo na lingi batu baye ba awa ke Congo ezali ke izamboka ba za pays riche toza na biloko kuna baye ba ke ke zamboka kitoko na kende kuna na ile 3 ans na 2021 na kende kuna na moni ke ya nous devons il faut aider batu bazakuna tutalingi batu awa baye ba ke Congo zamboka kitoko nga na sepela ki kuna
mapatande za suka mais bon to yibi awa question mon tuna na to ki mikulu miliki ba neleki ya kokota musalo zo sala pa free expose abatu mingi tumona ki mitu ba mouvement sala maki basi bazaka objet ata bakomi ba star mais po bakoma bisika bakoma na il faut le kana babilo komoko ya malamu te donc yo zawana est ce que c'est comme la yo tope ozo kanisa nini pona makambo ya ndenge wana.
It hasn't happened to me and I hopefully will stay protected by God and my ancestors and it won't happen to me. But I know many people that it has happened to, and I send them love and light and prayers and hope the industry, especially the men in the industry, learn to respect and empower the women around them.
Nano yelingaite, naibi kenaza protege na nzambe, naba ancetre nangai, na zosa espoir keko yelangaite. Menaibi kame bato makambone yela bango, menasambe lakapona bango. Pena kani, j'espère que bana mebali pe na musala wana, baye kola ko respecte basi ba pesa ka basi respect batika babiloko wana
mama yuzo interprete za mama na Felicia.
Yes na oui na za mama nae.
Okay, komo nani
komo na terre stala mako
yo ida kaende
Ah, mapasiko ilosambo na sambo la kamini pona hii na kupesa ba konsei. Na bo mwana na hii tifuwa awa siku mwana bani ba aktivite kumema kaya partu kwa tamu saka ye partu na kufuta biloko nyuso wana minzamba salisa kende akumi na nivu akumi me siku ni nasambo la kapona bango nyuso waka bana ngana bita kalo sambo pa ya kolo abate la bango.
Wala tu.
Ezalaki Felicia Pearl mpasi wazali mwana ikulu Kongo Demokratika akilaka ba filme akumaka yangufi akotisika na Hollywood kupesa biyano na kilu na biso awa na Washington DC di Walingala na sangona biso alelo ya motu ezalaki ete Salomon Kalunda moyo position pe mopetitoli ya Moise Katumbi ya binisami puna mwantangu na boloko bonene ya seper kama kala puna kupesa mali salisi ya minganga tupesi bongo ma Matondo mingi na bino baso bolanda kibiso. Matondo mingi fe na Lionel Gaima na Santos. Baibasun kibiso. Onze la ya Matini. Joko bakulanda lo lakala Amerika. Na site internet na biso. Viewalingala.com. Pe na ma réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai. Edi Isango.